sami
phela konke phela amandla wangenyusa wangeseka wangithanda
Wangenyusa, wangeseka, wangithanda.